Mikiwa miyang, nilikuwa naogopanga shindano vibaya sana. Vibaya sana.
Saizi.
Fado naogopa, then ime change.
Everybody anafaa kufanya hii.
Like,
usifanye anything else, fanya hii. Boss, fanya tu hii peke yake.
Acha kila kitu ingine.
Acha kila kitu ingine ukue kama mimi.
As long as umesemotai kufight na mimi, nikono yo moral victory. Najiambia, mikisha niogopa, alikata kufight na mimi.
Like, mini nutritionist, saizi bana. Mini nianze kuuza meal plan, nini, nini. Then sime, buda, sime ni wakia, simna niona kama evidence.
Mkombero. Waluya ote na kuambia, manzei kitu.
Inawaka.
Inawaka, tusini trust 100%. Kenda kumaduke na kuambia, hey, manzei kitu ya kutoka kwa roots, wachana na, if you need help kabisa, tumie a blue pill. Of the 8 of the 24 hours, divide it into 3. Sleep for 8, work for 8, the remaining 8, Julize, what are you doing with those 8 hours? You know the difference between a millionaire?
That's your guy. We call a motivational speaker. Tutafa kuweka music flying kwa background.
Oh, music. Inspirational kiasi. Both.
Kufiti wiki imekuwa tu polite. Kuna highlight naweza sema.
Jeve na kulegaje?
Sijui, I think ni blanketi tu nitajiongezea maduve manini. Nitajiongezea cause buda naumia.
Kuna baridi excess man. Nairobi gani weather ni change all of a sudden. So wasewa kuwe safe wa kuwe warm. I think Julie na kuangaiba.
Safe na nini? Kizema kuwe safe na manisha.
Any safe from the elements.
Kuna kisi stuff inaweza tuua.
Ugonjwa manimonia, ugonjwa mahoma. Vitu kama hizo. Be safe and take care. Wewe unacheka. Aya ugonjwa na I think you were safe flu na kuna one of the biggest problems.
Kuwa safe ni ukisema be safe na maanisha wadumu.
Dress warm manze, avoid
all the man umevaa.
I mean mimi na baridi saa hii. Hey, mimi niko na kifiti. Since today podcast tuko tukiongea mambo ya sports sana kama hizo bake.
Tunaongea mambo ya sports sana. I think hiyo ni kwanga tu like wiki zetu stuff si do si watch si mwana nini.
Basi hiyo mimi nahonga msewa futa like 100%. Basi sisi tunaongea mambo ya sports, vona mambo ya bake, tunapenda bake nini. Mimi niko na casual fan. Sasa naweza kuona bake more and more. Kama sasa hii last week naweza kuona summer league imeanza. So niko nicheki. But the time of recording jana kulikuwa na games leza fiti, yani hata Mbemba Nyama alikuwa na play nini. Alishinda, kulikuwa na controversy, nasikia security yako alichapa nani bare. Britney Spears alimfunika kaondie.
Hapo hiyo story unafikiria ni aje? Like uko na umechukua angle gani kuhusu like kijana mdogo mwenye amekuwa popular majuu, then msee tena alikuwa popular, anataka kumapproach ku pita ama kumsalimia tu, then akafunikwa bari cause labda bodyguard a juu msee nani
ama
cause hata pia saa zingine unaweza cheki msanii then
mkumbuki
mtu ni msanii but umjui like huwezi kumbuka face cause hata pia nianza kukumbuka like Britney Spears ni nikaanza kukumbuka goma zake cause mimi nakumbuka tu controversy yake na drugs
na madrugs kama hizo. Mimi naelewa that cause in the heat of that moment we kama security job yako ni kuprotect huyo asset ako worth a lot of money for then San Antonio Spurs wanasema
for NBA in general
so alzimuru deva lina kam tap kwa shoulder. So I think hiyo unaona ni kama hiyo jamaa shamfikia tayari. Kwanza toka hapa before you need a happy pale namfunika bare alafu. Afaka na yeye anataka kumpa sama. Bare
ni Kenya, unajua majuu bana. Hiyo ni assault bana. Unafaa kupiga wase bana.
Kuna kesi tayari. Kuna kesi tayari bana yeye. Na ingi wana ni Britney Spears mwenyewe nisa mifanya hivo. I think ingi wana the same reaction towards mse mwingine. I think kwa sawa wako more enrage that who ni superstar man himself kuwa superstar unamfanyia hivyo so ungefanya kama hiyo but
you are the superstar ni nani then sasa yako na superstar mwenye sasa hivi ana bamba
sio ana skaka kila mahali tu yani I think by any job yangu kama job yangu ni kuprotect huyu msee sijali kwa watu wengine huyu ndio job yangu so tukieni hapa hivi oh by the way ngone wewe he's just gonna do a but huyu jamaa alifanya kazi alifanya poa hangefai kuslapiana aka ni regular but it happened really happened but even though you can watch summer league see as interesting as the NBA per se but it's interesting in the sense that kuza kuna anything that much kuona kitu kuona pia for them hakuna kitu kubwa ni kucheza ile kujibaba ni kama pre-season kuna madunks nini a bit flashy so kama ni kitu taku try kucheki cheki zo games tu yani tu yani
okay
umesema kuwa na highlights hiyo
I'm to be me sina size sina anything tulikuwa na mtu aje F1 size hii weekend sidhani kama kuna
crew endelea hakuna race
hakuna race
una watch nini size series gani show gani una watch
nimekuwa nikiwatch Boston League
oh hii show kitambo una rewatch
nimekuwa nikirewatch
but Okay, me try kuwatch summer league vilimesema alafu in terms of shows we get into animation kiasi so nimekuwa nikiona Family Guy nimeona the
first time naona Family Guy I'm gonna repeat
first time ever
me I think it's Jay like animation ever like, anything animation nakonga tu ishani
hivi dai kwani hata Bondox kuwatching
this kwa watch na sidhani kama naweza kuwa interested
Bondox nipo juu ni adult animations but even ndio kuko anyway Nairobi and podcast so meet kila wiki kuongea kitu tumeona kitu tumesikia kitu tumesoma na vitu vimetubamba so very recently kulikuwa na conversation kwa mtandao huko nje pia hebu ni
experience yenyewe si ya conversation kwa mtandao ni staff tu nilikuwa nakwambia kuna time tuna arguing mimi na wewe kwanza kama learned fellow my learned friend
learned friend
kama study law me
at square mtu mchoma
zimi niko tu
oh ni layman si
mini layman stories za law sasa ni tunaanza ku argue liko kole azizi mimi ndo nakushow zizi mimi ndo nakushow una feel cause pia kulikuwa na story ya kumekuwa na story ya vaccines kuna huyu anaitwa JFK
Junior.
Alienda Joe Rogan na apparently yes himsewa
anti-vax so to speak
vax like the whole vaccination thing anti-vax then kuna umse Dr. Peter Hotez ni pro vax like ni one of wasi wali come up na history stuff ya COVID vaccination. So kulikuwa na argument that umse ajuke anasema uni
anti-vaxxer,
msi wa conspiracy theory, nini. So, Jorah nasema Buddha, kuja uagina.
Na ujama hapa
hivi. Taope platform, podcast ya mkona, viewership mingi sana. Umsi akaanza akazua, akasema zizi, mini, daktari, like me, mesomia hii stuff, mbona niende ni agina, anti-vaxxer, msi.
Msi
la juu science, like, argument zake ni ina come from. Like conspiracy this stuff nimesomea so ufai kuni question kama venye sasa mimi tuna argue pia sasa mimi naweza niambia zizi mimi question kama nani buda mimi nimesomea law bana hayo amount of years nimesoma
miaka 4 alafu 2 hizo
nimesomea law 6 years unajua nini like ufai kusema kitu cheki pia Americs I think unajua Americs alikuwa argue na kadoki dentist flani Twitter
mosa kadoki amesoma amesoma
so okay so ana agi na kadenti slime tutaki click Americ story yake ni buda tunafaa ku brush cuz anaona na vitu zingine weird like
anamtumia muda hiyo
tutumie hiyo sijui ni muda
hiyo
kitu like ndio kila sana zizi tumie tuko science
isha advanced
design una feel that kama wewe ni professional ufai kwa question on anything tena kama law mimi kama amateur sifai kuku
kuni kwa fake
question kama doki pia fake question doki on anything doki akisema kitu hiyo ndio ina go
so the overall answer ni no. Lazima kuna kuyesho sababu kuna checks and balances, lazima ikita happen tu yani. Because in the same vein, tukasema politician, akika policy change, mimi kama wanaicha kawaida fake equation. Because misi ya kuwa bunge,
sikukupulatiwa kifu. Ukileta politician una garibu the whole conversation. Because politicians ni watu wengine, tena nse politics si profession.
Ni profession sababu uko ndio laws zinatengenezwa, zile zina govern country yetu.
So, but imagine but anyone can be a politician. Mimi nadhani
anyone can be a doctor. Ukienda usome doctor.
Utaenda, but hakuna school inasema uende usome politician, uende usome politics. Yes, kuna your studies.
Yes.
But ndio ukue una make hizi laws, si lazima usome. Unaweza kuwa daktari, but
bado politician. Okay, so usichukulie hivyo, nachukulie ina politician ni expert yeye kuzaenda kutengeneza shit. Usichukulie ule chukulie tu
litro Kenya. Mimi nataka ni abandon yourself politician.
Hapana, nikimekwenti yangu nataka kuchukua hii then ni relate na hii nyingine.
Okay, but politics is
kwa sababu nimekwenti yangu utanipiga baadaye. Pointi yangu nasema hivi, politician sahi MP job yake akiamka asubuhi mpaka aende kulala ni kufikiria mambo ya policy na kutengeneza sheria vile za governing country yetu. So in terms of professionals, so to speak, au tumepata hiyo job mjitoka nasema nyinyi fanyeni hivi and then mtu represent mkuja na sheria zile za move country yetu mbele, economy mbele, kila kitu. Then wanaenda kutengeneza sheria, msifanye mimi finance bill. Sisi tunajua tunafanya huko mbele, huko ndani. Tunajua tunadiscuss kwa cabinet, so nyinyi tulieni. So lazima kuna questions. Doki pia ni the same thing. Yeye ameenda kasomea and that's okay. Akona book smarts pale hivyo. But mimi pia niko na experiences zangu. Mimi niliambia wewe unaweza pana dola 2 after every 6 hours utapona. Sisi mapana by the mimi na mezangezo 2 haiwork mpaka miezi 4 ama 5 ama 6 whatever. So kuna anecdotal evidence na kuna ya mtu mkula kitabu vitu kama hizo. Lazima kutakuwa na question, cause wow, the moment hakuna sana question na jamaa una create a sex ma idol worship, but anaweza kumisiu sai history ya vaccines na vitu kama hizo. Kuna wale vitakatifu wanatumika na gava ama institutions kufadha an agenda, cause unajua nobody will question. Angalia story ya masking. Wakamesema by the way, ukishavaa mask utapata utasambaza. Ukidungwa kitu utasambaza na utapata. Then as we continue to progressing, au wenyewe kinafanya jicorrect. Hey, by the way, utapata but itakuumiza. Utasambaza sana but whatever. Au wenyewe walisema kitu moja but wakashindikana na change hapo mbeleni mapo baadaye. So personally I believe to answer your question ni whether any professional or professional, kila mtu kuna haki ya kuuliza maswali na kuna fiko na hiyo channel ya conversation.
Na tuseme venye umesema like wewe uko na experience yako, Doki pia ni kitu anasomea like anajua. What if, cause mostly na happening is that msi kama wewe uko na following kidogo, tuseme kama podcast hapi Nairobi na Sikuro uko na following, then uko na experience yako ya tuseme kama mimi niko na experience yangu ya how to lose weight. Then na force like cause yangu imeniwakia, but nikipatia information cause yangu imeniwakia. Sisemi nasema yangu imework, but venye ina sound ama venye natoka ni kama like everybody anafaa kufanya hii.
Yes.
Usifanye anything else, fanya hii. Then Doki anakuja ananiambia zizi. Usiseme hivyo. Yes, ina work. Cause I'll say wote hakuna mse anadanganya. Tuseme kama Amelix na umse mwingine. Watu anasema kitu na make sense. But umse mwingine ana go hard on hii yake experience yake. Like anasema hii experience yake ndo
The best.
Na inafaa kuwakia kila mse. Kama ufanyi yake, we sijui.
Fume ulost there.
We dead, yeah. Then Doki anakuja kumisho zizi. Yes, yako pina work. But see, lazima kila mse tumia yako. Ingine pina work. Then mse mgini ni kama sasa ana. Like kunakuwa na yo story. So inakuwa ni conflict. Cause Doki anasema zizi. Unaniambia kama nani. Mini mesomea stuff for
X amount of years.
Hey, weni amata we yako yiko based on experience peke yake. Una feel bored, unafaa kuanza hizo conversation. Ama umse, then wasa nasema buda, basi ni debate. Then Doki anasema zi, sisi ya kudebate, neza debate Doki mwenzangu, sisi kudebate wewe kama amata, mwenye anapatiana information na experience, ya mse moja na experience watu wawili. Mimi nimejua, like, niko na hiyo anecdotal evidence, na pia niko na
some knowledge,
some knowledge kukushinda. Like sifai au kwa like uko beneath ni kitu kama hiyo. Wewe tu uko zuko na following then experience yako imework. Una base staff yako hivi.
So kwangu hii ni yeye ni new toy. Na huo ndo kimsema ni to doctor yo yo
hotels
huyo. Kwangu ana lose a lot of credibility sababu Joe Rogan alimwambia kuja debate na huyo jamaa anatapatia 100,000
to charity
yako. Wasali changia ikafika karibu mita. Mimi kama na believe, una believe 100% that science inasema hii na hii ndio nafaa. Na science ni about evidence. Science ni tulifanya tukaona na ndio hii. Mimi nasema hapana, mimi bwana pia watu wao wakigrow ili nafanyika. Enda tu pale kuna conversation. Shida yangu ni because umeenda shule una unazima conversation na kila mtu mwingine that wewe kuna kitu unasema ya maana kwa sababu hujasoma.
But you just say no because sasa ile tu kitu tunaagingi na wewe una kama una like unasema kitu kingine watu wote sina kuboa like ulisoma hiyo kitu labda ulikuwa na class kama wewe unakuwa like ni bara mjinga ufana nasema nini bara una ni bole kuna una sawa wewe njoo wewe njoo unaget. So you even do keep pieces zingine na feel like Buddha, nenda kuagiri na mse, ana believe in conspiracy theory.
Okay.
Mimi kama daktari, like, tunaagiri, unaget, umse yuko binufu mi.
Mbona agiri kwa mtandao basi?
Cause umse labda na spread kitu nesi
umkweli. Enda kwa yu platform kubwa, undiscredit, cause honestly, I think, hiyo platform kwa napatiwa, inaungana millions, so millions kila siku wanasikiza. So ukiwa chapo hangi, maybe nilisikiza hiyo episode 3 hours, kasma hiyo nilisikiza hiyo episode 3 hours, kasma hiyo nilimekia sense mimi jumisi doki, nilimekia sense. Alafu naambiwa kuja basi wakini, udibet na uja mwana, sema siyezi, jamani ya macha, ameogopa. Tukiwa watu yetu kikrow up, kulipunga na historia, kisha naza nipika. Ukeza kumatu, so niangalisi na kama mekonda, wacha nikaache tu. As long as kumisemotai kufaiti na mimi, nikoleo moral victory. Najiambia mi kisha niogopa, nikata kufaiti na mimi. Susa hai problemi naangalio lokini, aliogopa kuna kudibate na ujamaa because either hana all the information, ama kuna contradictory information, of which during COVID, kila mtu aliona. Tuliambia ukivaa mask, sijuke 6 feet, hautapata. Ukidungwa vaccine, how they get. But then all along, walikuona, wana kipokia update, wana utapata but, itafanyili. So, either ujuko na uoga, utaiku kukweshonio kwa hiyo, unokuwa kuenda. Angeenda tu uonge na ye, pali anaomba, okay, hapo unilisema naelewa, but, generally inakuanga ni hivi na hivi, kutaka kupata muscles, unafaa kuinua, if for this long. Mayaku ilo tofauti, maybe juu ya diet, maybe juu ya genetics, even kunafanyanga.
But shida ni hivi, because kuna hiyo pia, kuna hiyo uoga ya, wasee, sikuizi wasee, like, kuseme, uwe uget following kidogo, uwanze sasa ku preach vitu zingine zane, zina make sense, ni kweli ya, kuseme kama mse, deliver king, vitu zako nasema ni kweli, kuna nutrients most
kwa liver,
the organs in
organ meat, ya, kufina muscle meat,
ni kweli, vitu nasema ni kweli, but venye anasema ni, I make sense, like, ni mwongo. Mwini naisema that, Buddha, kama hii, like, anechocha sana. Na kupea 1000%, I need kitu ingine else, una need to be, even though. Like, kina nasema ni kweli, but, kwenye naisema,
an-exaggerate.
Amerex pia, vitu nasema ni kweli. Like, intermittent fasting ni,
poa,
kupiga msu wa kina, nini. Like, vitu nasema, kuna urongo. Like, kila kitu ni kweli, anasema. But, anasema that, Buddha, kama wewe haudu hii, like, maybe experience yake ama the little knowledge yako nayo, ina come out that, kama wewe haudu hii, Buddha, wewe hata ufai kuishi kwa hii.
Kwa hii society, ya, metuwa kwa hii society.
Wewe toka tafta place ingine wendeishi. Bile, kuna hiyo controversy. Like, ni wapi ina stop. Because where to develop following. Mine as a develop following size nianze kuwa Buddha. Mine nutritionist. Because nike pichangu nikio January before nianze kukimbia, then size venye nakimbia. Niseme, check imewaka.
My fitness level.
Mine nutritionist size bani. Mine nianze kuuza meal plan nini. Then niseme, Buddha, sime ni wakia. Sime niona kama evidence. But naweza kuwa bana mimi sijui labda yangu tu ili work kwa yangu kwangu. Itawa kwa msemo mwingine.
So, okay, sawa. Ishu yangu na madoki, ni madoki wanahonga ni wamelipwa. Kwa especially ukiangalia wa majuu, wamelipwa wengi. Msianga kuna ma lobby groups au tu uza Panadol, prescribe say Panadol. So say Panadol the best, but tu jamaa anataka kupata dol from Panadol. Na tu kupata dol as an example, anapushio drug hiyo sana. So kesema tu is the best drug. Nakwambia zio niambia nini? Na mimi nenda shule kuna hiyo disparity. Maduki wenyewe pia wangi the best cause. Angalia kuna adverts mko tukiona kwa TV tangu tukiwa toy. Wanasema this toothbrush, this toothpaste is recommended by 9 out of every 10 dentists. Si ndio? Kumaanisha kuna mmoja alikaa akasema sikiliza hiki kiko damu. Sisi recommendia wase. So pia kuna wenyewe kuna za korong, ila wale anaenda korong au moja ya korong. Another example ya pali expert afai kubelieve 100%. Ni this podcast last week tulikuwa namsee ameiva mambo ya magari anaitwa Alex Double Diesel. Alikaa sana mahali. Eh, mzee kuna certain type of car mzee ni useless mbaya. Huko kuja kumuuliza hivi na hii ndio unajaribu kutuambia hapa hivi. Nigeta. Wewe ujiiba mambo ya magari kama yeye. Kuzeme chi mpaka afanya promotion yake mambo ya magari. Then we feel impressed kiasi akasema sikizeni. Whatever ni kwa Twitter, usichukulie 100%. Fanya research yako, tuzingine tuna opinion yangu, tuzingine tuna nafikiria form. Hiyo tena ni opinion yangu at that point, then you get to know more about it. Inakam kuchange. History ya kwanza, for example, history ya mswaki. Back in the day, wasoka natumiangezo mavijiti tu. Walikuwa kusawa. Mawarge zaadi wa leo, wanatumiangezo mavijiti kile matemamate. Tunawajua tu yani, ya. So. Na wako sawa. So, ito ina wakianga wasi.
Tuchukue dental advice kwa mawarge.
So, kusawa. Kwa leo, mawarge sa kusawa. Warge sa jamaa, anatuanga mwukana, tuanga java. Ako sawa tu mimi kitu hiyo vijiji simbaya. I think pia ukifikiria mambo ya dentist usahau kuna saidi ya dog, kuna saidi ya vijiji zinasaidia
kuuza wana push products flying.
Sasa kuna ile unataka kuongeza nguvu yako ya kiume. Ukina saidi ya walunje kuna vijiji tunao na kulanga. Mkombero. Waluya wote nakwambia manzi kitu
inawaka.
Sisi ni trust 100%. Kenda kama duka nakwambia manzi kitu ya kutoka kwa roots. Achana na if you need help kabisa tumie blue pill. Na blue pill is scientifically imekuwa proven but pia kuna financial gain kutoka kwao. So questioning experts sio kama kuna issue.
So kila mtu anafaa kuwa open
and I will see ambiwa so mimi kio miangu nilikuwa naogopa shindano vibaya sana hizi. So don't go but I'm change. Sio kama vibaya sana but don't go panga shindano especially shindano. So mimi me grow up nikaenda hosi niambiwe sasa okay back to mimi mtoi. Nishaenda hosi nikaambia nichukue dawa kwa ile counter then nge exam room 2 udungo shindano. Hii ni kwa Dandora dispensary iko phase 1. Nilishia nikachukua dawa nikatoka kijiko.
Tutafute records huko Dandora phase 1.
Dandora phase 1. Hiyo kliniki ya Dandora inaonga hapo
hiyo. Bamba mimi nimesema Dandora
phase 1.
Phase 1. Endeni huko kama
mtakuli. Hiyo kliniki kwa confirm nikachukua hizo records za kwanza mahali. So nilienda nikachukua dawa kwa counter nikahepa nikatoka nikaenda nje hosi bila kudungwa shindano. Eventually nilipona. Basically ndio
shindano.
But nikakula nikiwa mkubwa that you can always ask kama kuna alternative. Ukiambiwa udungwe shindano alafu puchukue sio dawa za kuna shindano kuna any other remedy kuna tembeleza meza. More often than not utapata dawa. So just because aliyela kama ndio
haimaanishi hiyo ndo.
Si peke yake. So mimi kwa question 100%.
Sasa baya ni awase wengine sasa wataki kuwa question. Awase wengine sasa si madoki wenye wako na following. Wanasema kitu kiwa question. Sasa wewe ndo.
Wendo mjinga kaya biza.
Mjinga ataka asijini. Kwa zato kufuwa data. Because evidence na hii ina show that stuff here ina work. Working evidence liko na show stuff here ina work. So watu kimi question. Una kaa fala. Because una question stuff ina work. Na kuna data that stuff ina work. Na hivyo ina work. But sasa ya anangana. Because analeta yu aspect ya boss fanya tu hii peke yake acha kila kitu ingine ukuwe kama mimi ndo the risk ya ama risk anaweza kuwa kidu ama wase wengine ama uyo JFK
like wanasema vaccine zote ni mbaya
kwanza wase wengine wakubaliana but wase kama udoki anasema buda mi sitaki kuenda kuagi na mse kumpe like credibility an argue na doki mean argue na mse I believe that vaccine zote idu una get cause kwa sana sana buda kuna vaccines zinadu kuna zingine zisha
proviwa
na zinadu hii ya COVID tu ndo kuna
issue juli ya
so ukienda hapo le kuenda kuagi na mse kama huyo. Kama vinyo mimi naanza kusema buda kitu like tuna prejudice kwa law. Like nyinyi kama society yenu mnajua buda ina uongo hii.
Jamani ropo kwa sasa.
Ropo kwa sasa. But me I believe on because labda kesi yangu ilikuwa different. Maybe somehow similar
situation. Ama lawyer yako alipeleka kitu juu.
Eh, miss juu. Then yangu ikaniwakia. So me I believe buda zote ziko hivyo kama law na kuja niambia. Na kuagiu kama nani, na agine kama nani, but mimi kukini question pia, nazua, sumaget.
Thank you, thank you, thank you so much.
Kamsi kama Americans haki question, yu atakuwa like zizi, weni, simple, weni, we dead to,
we enda
society gine, but this stuff ina work for men, siju blah, blah, blah.
So, na agree na the science side because mm-hmm. I believe vaccines ziko sawa mimi kiketu juni ya kuzile vaccine ya kiyo mtu lazima adungwe then kuna historia miti ni shamba ama miti ni dawa hizo inawaki pia hiyo 100% well, kuna for a very long time wamasai ya kwenanga hosi kwa kiyoza mamiti zao so issue yetu ni tumekuwa na society imekuwa oversimplified that msatai kifanya kitu yoyote wewe yeah, ukienda kwa mtanda kusikiza tu Amerika ilisema utumie tu mga ni hivyo sitai sikiza kitu ingine ama doki ilisema fanya more research kama mlenene ilisema tu Alex ena pali mwona trusting hii Amerika for example sikia kitu mesema angalia muda angalia sijui kukunywa chaina sukari ok then angalia science nesemaje for example then angalia articles kuna in this society also for 3 months bila kunywa sukari
the society yetu vinyitisha jiraka banani tunaona TikTok kwa TikTok pia imetusimplifya
vitu
imetusimplifya vitu nakwambia bana how to unlock your cars nini so tunaona tunasema buda hivi ndio inafai kuwe then tuko na society that iko ime oversimplify vitu then TCP attention span yetu ni
dogo sana
so time ya kitu kidogo like mimi kitafuta ndaka story ya mswaki ama nini sita spend 2 hours nikienda kutafuta kama Colgate ndo poa nini ndo poa ndio nione msi akona meno poa
unatumia gani
na mimi naenda natumia like sina hiyo time ya kwenda kuangalia sijui doki kuangalia sijui nini nachukua moja then nimeona msi aki lose weight kumsi ameona msi mwingine ako ulidu nini zi mimi nilifanya intermittent fasting for
3 months
uningia intermittent fasting unafanya 6 months uoni
hakuna
change hatuna hiyo time ya
pia kwenye research yetu kama hivyo unafanyanga wewe basi kwa hata tu adhesi Amerika kwa kwa hito saa ya kitu ya niju wani utusaidi ya yetu ya follow angalia wa sebula kichona sema then do your own personalize kiasi tu
alafu pia strike balance pia usijuwe kuna wasengina ndanga extreme ya ni wasengina nasema anga utuzingina outrageous
for views na clicks tu ya ni
for views na clicks na kumuwa kuna tenya kibia nisema anga budu sleep ni watu wame daddy una
unalala nini unalala
unamsikiza yes kulala sana pia si poa kwa kumkasibu
lala 8 hours
zizi kama wewe ni msi hustler kina nasijaribu message yake ni boss kama wewe ni msi una hustle like hustle hard hiyo ndo message yake but venye anasema ina come out
vibaya
kuwa ni
tulala 5 hours ni msi useless.
Ukilala 5 hours ni msi useless. So msi anasema buda anaamka 3 kama mimi ni saizi nikiamka 3 nafanya nini na catch
na naomba bado nini I should be working mimi si msi useless zizi at that point na acha hii evidence ya kibe ya kwa science sasa nasema for ndio ulale vizuri ni kweli
but kila sasa utakuwa milionea.
So mimi nikiwa shule tulikuwa na very good teacher alikuwa anifiti sana kama katuambia iki history ya kusoma tu kama fanyeni hivi unalala sana but it's okay laleni sometimes you can sleep for 8 hours sleep for those 8 hours you're in school for 8 hours ndio sawa now in out of 24 hours kuna 8 hours mebakia what are you doing with those remaining 8 hours the difference between sana kwa successful na msa kutu hivi ni what anafanya na the remaining 8 hours so fikiria hivi kisha umeshalala for the full 8 hours umekoshilo for the full 8 hours ingine umebaki unafanya nao nini unatembea unafanya vitu zako unaona TV vitu kama hizo so kama unataka sacrifice hii 8 hours mebaki success from sleep. Well, any the you know people want to kuambia. Tuna saa hii lala 8 hours. But the remaining 8 hours, make sure you chukua 2 hours from it. kuchapa hasoli yako
kwa motivational speaker, tunafaa kuweka music fly kwa background.
Oh, music inspirational kiasi. Boss, of the 8 of the 24 hours divided into 3, sleep for 8, work for 8, the remaining 8, jiulize, what are you doing in those 8 hours? You know the difference between a millionaire? Na msewa kwa
hini. Sisi umejua hini sana, when you 8 hours.
Nalala bado. Yo na chapa series mbaya, na chapa series mbaya.
Kwa una lala 16.
Nalala 8. Lafi 8 mbaya na chapa series. Sasa nuna, siyesu kwa rich. Matiles kuna nandakutuka niseme.
So umejua venye, ni tu, bado jamua tu.
Najua, ya najua mwana minikopua. I'm poor because I'm watching series na 8 hours. But nikisha gutuka. Na kwa milionea, mwenye ni mtaona.
So kuna hii study ilifanywa na TIFA, Trend and Insights for Africa.
Okay.
I think ni research from Fani tuliongelea time ya elections.
Opinion poll,
your time. But as Jim Bwana tuliongelea, because to be this time election, tulisema wase wafanya ngi research zao poa nini. That's easy. Kwa kwa midai, that only 3% of Kenyans earn 50k and above.
Okay.
Wakadai tena 38% of Kenyans do not have monthly income, like earn a job.
Unemployed
wako tu wanategemea think remittance from Odoba Juu or something.
Kama mapero pia kupiga boost.
12% wana earn less than 5,000.
12%? So 5G's today. 5G's unless una stay ghetto ndani kabisa place rent kama punch hivi ama susita wewe sasa una 5k
kwa hiyo hii story ya 35% 34 they were I think highlight up on 38% don't have monthly income kabisa. Then only 3% ndo ana earn more than
50k. Hiyo kwangu niambia hii country ni we are a poor country. History is due middle class due developing
in third world.
It's in third world ko ndani ya third world kabisa huko hivyo. Because in a country of over 50 million to only have 3% earning 50,000 pesa mingi. Okay, 50,000 pesa mingi depending on paliuko in life, but generally speaking 50k is pesa mob.
Yes, pesa mob. Sasa hizi bana venye uchumi imetukula yani. Ikienda super na 50k zingine zaisha.
You know that them flani madhe ameenda super na 20k. 20k nitumie ni imelang na
ajekiwa japakiwa na vitu kwa box baada ya mimba kwa
okay. Ilikuwa mingi kiasi but ilikuwa wakati moja tu yani. Alikakile kwa wakati moja. Yani 20,000. So imagine hiyo 20k kuna msana earn hiyo ndio month salary yake ya kila kitu. Nakumbuka hapa some few months ago tukiongea vile Kenya imesota kaniambia hapana. Nasema Kenya imesota, sema ni wewe umesota. But clearly kama only 3% of us ndio tuna earn over 50,000. Then tumesota kama wa Kenya.
Una feel sijuita, like una feel yourself ni right, ama hiyo number una feel ni right, ukisikia the 3% pay, you know, ulikuwa shocked ama ukisikia hiyo number the 3% on earn more than 50k, ulikuwa like, inawezekana, ulikuwa like,
So, nilipitia both emotions, that, hey, wana, only 3%, hiyo, wazio ni kidogo sana, but, nikakumbuka pia country yetu, ni country ya corruption, country ya madeals, country ya matenda, na country ya quote and quote forex, So, kuna hata yu 38% don't have a monthly income. Yes, but wasa kuna do, wanapata do yao vingine, kuvichini chini, kuna mse...
Income,
but ino yomake piti samu ya mahali mse milipua, gavena inachukua kakitu kake, ama...
Zizi, ase, awaku black study, awiko based on structures of government, wiko based on questionnaire, like wanauliza mse, boss, ukona do, walikuwa na...
Unalipa kwa kila mwezi.
Unalipo kila mwezi.
Zizi, na kuchu, kama sahibu mina kujaba kwa lawe kishwa na hii podcast yako, sinifanyi kitu kidogo kidogo pana palo yangu chini ya maji, wengi
kitu. So, unadheni nitasema sina monthly income.
Yeah, una monthly income.
But ina uzigo, I think kenyo namanisha ni, au una some sort of
income. Wachana kwa namanisha. Kuchukulu, strictly nasema tu.
Monthly income
namanisha ni msena, mahali kazi, anafanya kazi for 28 days ama 30 days, analipo wa shika.
Ako
employed. Kwa zata msena nafanya kazi, kibarua yake sina kwa ile ako listed up hivi kama mboga hako listed up sindio kwa sababu anafanya shughuli yao na lipo yao. So Kenya, yes, that only 3% of our do lini show at first, but then kafikiria yenyewe huko Kenya kuna wasana fanya ngapi zao chini ya maji.
Labda ni 3% of our employment na
wako like formally
50k and above.
But kuna si forest wanapata ngado yao mingi sana. Creep wanapata ngado yao sababu mingi sana. Kuna wengine tu straight on mategi. On wa corrupt yani tu. Pia wasi kama makonkodi sasa kama mehesabiwa hapo hivyo. So I think your number see as big as iko hapo hivyo.
Okay, so your staff in number inaweza kuwa ni wiki 3% inaweza kuwa ni kiasi compared to
yes.
Kenya sana make kiweka in terms of monthly income.
Ukiweka kila kitu
sana make daily labda msia na make after
quarterly. Ukichukulia hivyo tume. So in my estimation 50,000 iko chini sana. So nasema hiyo number maybe from 50,000 onwards na for maybe 15-20% if I'm going to be bila any evidence but we nafikiria tu maybe 20% 20% of Kenyans on and from 15,000 onwards kama ni 3% maybe kuanzia 300,000 400,000 bila shuka chini but 50k I think kuna wasee wengi wana earn 50k per month kwa sababu kuna niko kazi saa hii for example ana earning maybe 30k but katikati ya wiki afanya shughuli zake anapata maybe ka 5k hapa
so hiyo staff inaongezeka na kuwa
mmoja so in terms of household yake mwisho wa mwezi angalidua ile amekuwa nayo as a household yes ali earn 20,000 pata kwenye shughuli fulani afapata 2,000 nini akauza maji 50k imefika.
Na nini basi mbona nasema sisi bado ni hiyo like sisi bado ni third world. Sisi si developing. Kama una believe that
because of the yes, numbers
tuna make tumesema hizi numbers zinaweza kuwa ni wrong kidogo. Mm-hmm. But tumesema through easy deals, through easy forex, through easy unconventional earnings. Kama ways of earnings ni tunaweza kuwa na do mingi kushinda hizi numbers.
Yeah.
Mbona bado nasema sisi ni third world like tuna sina maisha kwa na dobas
because of official figures ukiangalia place kama Marekani, Japan tu kama hiyo like the official government figures ni ziko higher kwa mashaka vipi mfanya more ku make sure sana ona an do have 50 saa hii mimi na have ku deal na live ni the money I can earn in this economy ni less than 50,000 like yet so tumesema kuna sana wanafanya ma forex tu kama hiyo jamaa hiko employed so employment hiyo kanti na tuna you know what I make in terms of that this kama USA but an employment rate ni maybe 10% 15% huko viko much higher so msana I have fanya vitu vingine tofauti ama
aingize do
settle to other plus kuna underemployment kuna story kuna sometime I think last year kwa imenoga sana underemployment pana jamani doki akona PhD anaendesha Uber manzi akona shop ya matunda so as a country to place wasi hata mtu amesomea kitu but hata haizi pata kazi ila amesomea third world hatuna opportunities na spaces ya wasi fanya job that ila amesomea so sana we have to make their own spaces elsewhere
source of income
no,
is it a bad thing kama ni but in a show like kama tseme kama industries zinaweza kuwa ni different like tseme wewe kama lawyer umesomea law there but Kenya ni manufacturing ndo
imenoga
so unapata that kuna shortage ya wasee manufacturing so wewe na hii degree yako law una find a way unajicreate employment kwa manufacturing
either unaanzisha shop ya
kusupply vitu unakuwa like, una get
mimi iko sawa business iko sawa
si bali inamaanisha yes mko na do mtu wewe ndo au kuambatana na staff
sina issue na business niko na issue na underemployment which is inda na nafanya kazi inda because sina option watu kuna sisi nasema mimi okay umesomea engineering ama school planning ama hizo urban planning hakuna job ya urban planning kabisa una have fungua kibanda ya kuuza sukuma sawa ama uende mahali unafanya kazi ya concord because you the only job uko nayo ina na employment ama ndo kwa kampuni fanya kazi kama secretary under employment but ukifungulia kampuni yako ama business yako ndio kuza matunda for example at least ni kampuni ni business still under employment but ni business but when you have to go to a company and get a lesser job you the problem hiyo ni problem
because
kuna wasemenda shule kwa sababu useki kama
but simply anasema buda nimesomea urban planning but nimekuja nafanya podcast, maybe na podcast yangu ni ya planning, so nimesema sitaki employment. Yes, siko employed na anyone. Nikasema nianzishe podcast yangu kuongea stories za urban planning.
Yes.
So hii ndo source yangu ya
income.
Because kulikuwa na unemployment. Like hakuna employment kwa sector ya
urban planning.
So mimi najikritia like kitu niseme wacha nianzishe podcast kuongelea story ya urban planning.
Iko sawa, because
ni lesser compared, because mimi sitakuwa na earn the same, nitakuwa na earn less compared to ningekuwa ningeget employment kwa tafuta, but because hakuna hiyo employment narudi kuwa less, badala ya kuwa konda nakuja na kuwa
nafanya podcast
na kuchukua deni yangu kidogo, but
difference ni when it comes to underemployment is unafanya kitu outside what umesomea. Ukifanya podcast ya urban planning, it is still within your field.
Okay.
Still within your field. But ingine ni, you have to step out of your field to get something. Imagine, seme kiseki ni mbaya, but ujasomea useki, ujasomea front office. Iyo ni profession kivyake. Yeah. But wetu unasema, similar in my best, mimi niko na kalofa mkangu ni mbele Chris Joe mimi ukuje nikunoma sina kitu ya kufanya kwa sababu about planning hiyo basi sinanga fam ya man planning, but pale kwa front desk kuna opportunity za kangu kaya hapo hivyo mshambuzi kupata kitu. Ukuje fanya hiyo kitu uko underemployed because umesomea kitu kingine tofauti, then una have ku shelf.
But si nimekwambia same example, like same sector ya sekta umesomea, sema sekta ya law, wase wameja.
Yeah.
Then unasema, then Kenya kuna opportunities ya sekta ingine, but ukienda yo sekta ingine, you have to start somewhere small. Because nikitu hauna, like hauna skills, ama weni unskilled.
Never
kwa hiyo sekta ingine. So inabidi unatoka kwa hii sekta, because hii sekta ingine ndo continue na dupua, manufacturing, ama engineering, ndo hiyo stuff ina dupua kwa continue. Unatoka kwa law, unendo unakuwa.
Still unemployment. Apa na strict definition of the word underemployment.
But sio majikritia employment kwa hizo tengine.
But ifai hivyo inafaa
kile kitu umesomea na
inafaa hivyo ujamaa alisomea pilot ama whatever.
Akuwe pilot.
Akuwe pilot asikuwe dereva magari kwa nini? Though ndege si mingi Kenya, maybe you got a strict, but ideally inafaa kuwa tuko na 7,000 pilots in Kenya wanafanya huyu job ya pilot. Upata kuna pilot ambaye anafanya driving, kuna underemployment. Hiyo ndio nini, but ni kwangu Kenya ni third world country. There's still a long way to go. Hizi namba tu leo kuna pisa inasema kwa the same report too that college ya mambo cha retirement kuna sisi over 34% or thereabouts hawajawahi pata kazi ever. Na college when the retirement kuna 1% hawana pension, then 1% ndio hawana pension peke yake. Wale 1% hawana pension, hiyo ni mzigo kwa family members wao. Kwa hiyo kama sasa ikukaa kama retire na hana pension, mimi mwenyewe napata less than 50,000. Lazima niangalie ukangu mzee shoga yangu, lazima niwapatie kitu wa kule. Ina create a lot of mzigo kwa society that vijana kama sisi wenyewe either unakuwa forced kufanya vitu si poa au unafanya life yangu ina stop cause siwezi maintain. Siwezi maintain life yangu na maintain ya mzee mwingine. So government ikuangalie vile ita improve situation that he can't to move Some steps ahead.
Una feel tuko in the right direction, tuna move poa but tuna piga steps nyuma.
I mean, na hope tuna move in the right direction. Na hope tu tuseme tu hivyo, cause sasa iko pia msi pessimistic excess.
Kuna imani
tu. Recently kuna a certain minister thing alisema unge tashuka tu the record lows. So mimi nataka kwa mjama naangalia vile na kwa hofu.
That is a record loss inakuja soon.
Soon. Sasa kila siku kuna shida ya ukiwa pessimistic excess pia. Hautaiyo na kitu mzuri kifanyika. Njoo utakati kitu mbaya kifanyikange ndugu. Kitu mbaya ifanyike
ndio ukue right.
Ukue right. Hiyo kuna vindication ya.
Nilimwambia
ni mika vya Ruto sipost. Unaona sasa unga ni sio tatu. But ikishuka na warning mazuri. Sio tatu.
Pia unakuwa optimistic pia, but gava pia inafaa kushow kitu.
But gava ni expert. Sio expert. Ona ndio ni like economically globally. Mimi nimekuwa very critical of this government. Nilikuwa nikisema uko mfano ujinga kama hizo, but pia nataka kumse na step back niangalie from a different position. Okay, wako na challenges zao, kuna hii na hiyo wanataka kufanya, acha tuone. I think recently judiciary really suspend CAS, kitu kama hiyo. Yeah. So ikitupua, I think judiciary inaangalia, tuna pesa kwa hii country, so jaribu kusave. So governor as a whole.
Judiciary, I think hawakuangalia story ya pesa, man. Waliangalia legality ya stuff.
Pia pesa tu. Pia pesa tu.
Hakuriza story ya Kenya na sort of.
Basa, wacha tu ni hope that. Mambo itakuwa poa. Mimi nitakuwa hopefully in that regard. Anyway, hata kwa positive kish,
hopefully yeah, niko hopeful. Niko critical but hopeful.
That's the best attitude. Anyway, mimi nitamalizi hapo hivyo. Unless kuna kitu mimi kwa
watu.
Thank you for watching the Nairobian podcast.
Yep.
Like, share, comment, subscribe. Na recently niliona YouTube kuna kapolisi kingine. The best way to push channel yetu mbele na kufanya to grow ni ku watch another of our videos next yani. So after video one again last week zingine hapo kwa kusaidia to grow yani tu. Other than that kisha pia siku tu schedule
yetu upload kila wakati 3 PM utazipata on all streaming sites.
Kila mahali tuko kwa hivyo. Then again sisi kwa social media engage sisi hapo hivyo. Other than that Robin podcast, we talk as we can.
Talk as we want to.
See ya.
See ya.